double six.
Got some. No. Yani, tunawazana, ndiyo, tunawazana kama katuni, tukikutana, kuchokozana, tukichekeshana, kutwa, kucheziana, ndiyo mana zile nakshi, 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 samaba viji mambo, mambo, flani, ananipa tangaza hadharani huyu wapa ndani ya moyo wangu kakubalika. Haya huyu mtu huyu
ananipenda,
nampenda
kama navyo mpenda.
Bila kunita mpenzi inauma sana. Kumpata huyu kanipa mwenyezi, asanie nani mpinge wa shenzi, na ustazenu piteni pembeni mbali sana. Zile nakshi, nakshi, nakshi samaba viji mambo, mambo flani ananipa, natangaza hadharani huyu wapa ndani ya moyo wangu kakubalika.